jump, jump.
Wanaulinda uhai wako, usogope mgonjwa, hauko peke yako, embulala kwanza.